Noma ngisabu nyameni mina yenu hlala satuze nami lapha ngiyakhona noma ngibeka unyawo kuphi yenu hlala satuze nami Ziyafika izinto sibuye zedlule Bonga igama lakho ngithi nguwe wedwa Nkosi Umqale wangibika la waphinde wangisusa wangibika la nalapho sengikhona sajabule Bekunzima empumelelweni yami Bengakutshela bafowethu noma abantu engangiphila nabo lapho engangihlala ku emakhaya lapho embazima enquthu ematwaleni bekunzima empumelelweni yethu noma sasisekoli bekunzima nakhona hlangana namajida sifuna impilo eyaphambili ake ngibonakale ngekadadi icathule esikolweni Sphumelele njalo singawi Kubeke sandise leluzwane liqhubekele yabambili Kodwa kungancengwana Kodwa kungenzeka kubi Qhubekele lebambili Noma ngisabe umnyameni mina yenu Hlale satuze nami Lapha ngiyakhona Noma ngibeka unyawo kubi Yenu hlale satuze nami Ziyafika izinto sibuye zedlule Bonga igama lakho ngithi nguwe wedwa Nkosi Umqale wangibika la waphinde wangisusa wangibika la nalapho sengikhona sajabule Thixo umdali wezulu khona abantu engibonile Uwasu yobeka isandla sakhe enhlizweni yabo baphumelele nabo baye phambili nalabo futhi abangibeka isandla bangigxuba enhlizweni nabo ngibafisela impumelelo yokuthi yazi babe noxolo lunguna phakade baqhubekele phambili nabo nezifiso zabo ngiyazi ukuthi sekukhona sebetshela ukuthi mina awangisatsheleki ngenxa yomculo wami uzubathethelele nabo mina ngivula izandla ngisathi sondelani kimi sitoleni usizo siye phambili yazi kishi 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 ubhethe isibhamu usuyodubula bani kishi 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 ubhethe imali uzuxhomela bani kishi 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 waza sambe siyodumisa lono kunguyo noma ngisabe umnyameni mina yenu hlala satuze nami lapha ngiyakhona Noma ngibeka unyawo kuphi yenu hlale satuze nami Ziyafika izinto sibuye zedlule Bonga igama lakho ngithi nguwe wedwa Nkosi Umqale wangibika la waphinde wangisusa wangibika la nalapho sengikhona sajabule